kuvuka kumukwano chintu chakavi. Nze sija kukaka mukwano siri na nsimbi. Nakusubiza kukuleka enyanja ngekalide. Ana yono nsonyi wakuba goya gala nsimbi. Atenze njagala mukwano kamfune ye. Ana njagala ebitufa wanyo wawo. Dentro di noi ho abbacusigura, abbacupokero un nome, Gesù domu quando gogo abulumi, ovvive. Gesù dentro di noi ho abbacusigura, abbacupokere vicente, omu quando go, guacumenia, menia mutima guange, sogno a cucciatura, cubancure cavo, ci si può cucciogere a naie, goodbye. Naloza tulibera babiri lubelera ebirungi nenkola omukwano nenkuyira baby ngama yengo gatya nomuyaga kujanga tuli kitole naloza nti tuli tukakoba ne kumwezi naye chibi kubansa zewo ngenda baby nkuleka I'm leaving. Chizu dentyo linayo wabakusigula, abakupokero umome. Chizu domu kwano gugu wabulumi, umuive. Chizu dentyo linayo wabakusigula, abakupokere visente. Omu kwano gugu wakumenya menya mutima kwange. Rero njiteba kutondera nze omusajja ne nfubane ngumane ngole emirimu gy'ekivubuka nga gimenya nga simanyi kyoba lulitya omukwano nonjabulira ate nga weyamane mu maso g'omutonzi ntolibera nange mu kyombo ky'omukwano forever akati bwe njogerera omutima gwange gujude biwundu. Would you debi nobule, baby? Sase wongenze munange. Chizu dentyo linayo wabakusigula, abakupokero umome. Chizu domu kwano gugu wabulumi, umuive. Chizu dentyo linayo wabakusigula, abakupokere visente. Omu kwano gugu wakumenya menya mutima kwange.